nana kwa mzuri baba.
Ya tenga tena
mama. Kwa nani mzuri mwaka. Leo ni kweli ndugu mimi napenda.
Lakini wewe unataka
unajua.
Na wazungu ni wa kweli, hapana machezo. Tura baba anafanya tacharo. Lakini siku ya haki, siku ya kweli wa Mungu. Wengine akibahamu wa Mungu, hapana machezo. Waingi wa Mungu hao. Na wabika hao. Wala kona ya zamani. Aruni pande ya mama. Kwa sababu acheni. Kwa mpira mwambia. Lakini, katika kona hao, wanarudisha nyuma. Atarudishiwa ingine baadaye. Lakini siya wote. Wanda, angalia. Ijaba dai. Kulegera hai. Mangine tawala huni. Uzuvinu yule adaria.
Alikuwa kingine mtaki.
Ifinu yule adaria. Na vikini iko hapi. Wale hakuna lawama atarudisha. Wale hakuna iko lawama. Basi atapati watu awakati. Hadi no. Kama nataka watu kwa kiasi. Mimi sitaki apelekewe. Watu wa kiasi. Afanye kazi yake. Iko watu yake apatiwe. Akae hapo mbali. Atulie. Afanye imani na utaratibu. Na umakini na tabia na vitendo. Lakini watu ya imani. Wala ina juhudi. Wengine ilikuwa hikima. Mimi sikubali kurudisha nyuma. Lazima nirudishe kazi ndani. Akiwa iko amani na usalama juu ya watu, mimi nitarudisha. Mimi nataka hiyo peke yake, sitaki kitu kingine. Na kitu moja katika umani, wale wazungu hao kwa hiari yao amenyuma mkono kwa njia ya amani, amejirudisha nyuma. Hata kama anafanya kitu gani, hakuna ruhusa ya kufunguliwa mpaka siku mbili. Hata kama iko madhara, bora akae kwa salama. Baadaye anarudishiwa njia ya haki, sawa na haki, ananyoshwa, anahifadhiwa. Mpira amiri mumi akiingia kazi ya sawa, njia ya amani na usalama ya jamii. Hapo tazingatia nipime kamera yake, nijue ubaya yake, uovu wake na ubaya ni kitu gani. Mambo ya lawama ambao kwamba lawama ya hovyo sitaki. Kama ina lawama na mtu gani, hata kama naua watu, hata kama nabakiza watu, mpaka wakati madhara yake atazingatiliwa baadaye. Maana kwa sababu tangu wakati hiyo amewachiliwa, kwani watu wamemalizika wakati yeye alipoahidi. Iko wapi watu tangu wakati ile? Bwana akusamehe. Anashindwa watu. Mambo yetu namna hii ndiyo mambo yetu namna hii. Ni kuchana macho, ni kudanganyana, ni kuambana, ni kuhayau, ni kuhayau. Na bado anaandamana mwetu, anazinyika, anawaka, anazinyika, anawaka, anazinyika, anawaka. Upo!
Aye,
kawai!
Aye! Thank you.
Amekuja uchukivu, haina haja kuuana, hana haja kudhulumiana. Nikupana na Musa, watu ipokele kama hicho kile mahala umeju, ipatie nafasi watu hao, jengea nji atapata. Watu wakikuheshimu na wewe fanya imani na watu. Fanya imani na watu, fanyisha kazi na masaa. Funga kazi kwa saa. Fanya kazi kwa saa. Kama kawaida na suri ya watu yote. Na kuangalia watu na kuangalia na kazi. Yazeni.
Thank you.
kisha alafu narudi analaumiwa. Na yeye hapa anasikia. Ndio kitu ananitia uchungu. Maana kwa sababu unanipotesha maarifa yote. Sina njia yoyote kuleta kufanya vansa kwake. Amenipotesha pati ya vansa ya kutenga yeye mahala. Amenipotesha kutu kama hii.
Yeah, yeah, I'm...
yote inajua dhambi ya iliyoko hapo. Yesu ya waswai. Maana dhambi ni mengi sana. Atachekiwa, atapekeshaliwa, atashafishiwa, atafunjwa dhambi yote. Wangalia haki yao namna gani. Atasimamishwa mahali mwake, atasimama na serikali. Kutoka anasimama mazungumzo yao zaidi ya kushuhudia dhambi wako ameandikwa maneno yako. Kwa hiyo dhambi iko mingi sana, na kila dhambi hajui mwenzake, anajijua mwenyewe peke yake. Sijui kama fahamu hii wanayo. Mpira amina mwili. Amini. Iko pamoja na saidi mimi saidi ya sikali. Hapa nga ikuwa saidi ya wezi kusimama mpia. Mwili ya. Na hakuna sikali karibu ya. Lakini iko saidi kubwa sana mimi na shukuru. Juu ya sikali. Na rambi yata iko saidi ya.
Tumona.
Ya manadamu, anashuhudia maneno yao ya kuteremushwa. Akiwa ni udui, akiwa ni ubaya. Na inuwa mimambasa maliyotu, anafahamu. Kinda elia, anajulikana. Dhambi inafanya kazi gani? Akiwa kitenda udui, akiwa kitenda ubaya, anajulikana. Dhambi ya kukonesha watu, amefanya haki. Dhambi anawaua watu wavyo. Zote ameeleweka na amejulikana na amegutuka gutuka yote mahali yote dunia mzima. Kwa hivi mahali hivyo tafadhali kwa isani yao Allahu Yasin ya Rabbi Yasin kai Rabbi ajitulize kwa isani, awajitulize, awajitathimishe kwa njia ya amani na usalama juu ya jamii. Dhambi hana dhambi,
ndio
dhambi hana dhulma, dhambi hana hiyana, dhambi hana hasidi. Mambo yote mwenye dhambi, mambo yote mwenye dhambi. Lakini yeye mwenye dhambi akiwa anafukuzwa, adha yake inashikwa, watu wanaangalia, asemi uongo. Ile ile naona anazungumza haki ya kweli, akiwa ni kweli, akiwa ni mrongo, akiwa ni mbizi, akiwa ni nini, lazima unazungumza bila na mahali. Kwa hivyo akijepa, akivunja, akimaliza hili na hili, hoge. Basi hana mishauri yao. Dhambi yetu ya hapa kulingana na vile ameshambulia dhambi. Habari ya vijana ametuadhimisha sana, na ripoti inatokana na watu wa Rami na serikali zaidi eliandahiiaiai zaidi mpaka Nairobi, Mambasa, Uganda, Tanzania, Somalia, Arusha, China, Arabia, India. Anapata habari dhambi ya Rami anaye habari yake. Kwa hivi akiwa dhambi ya binadamu amewakilisha na serikali, anaamrisha na Umoja wa Mataifa ya ulimwengu ili za kushariki ya kupanga vijana sisi mambo ya hapa anawakilisha na mwingine. Waina kwa hiyo makosa hata shitakiwa. Akiwa mwalimu. Fanya mabaya. Hata nijua pesa yako.
Au roho ile ndio.
Hello mali hapo ni hapo. Mtoto
alikia.
Gracias.
Alhamdulillah. Jumbo. My name is Sammy. I'm born in Kenya. My mother is Kenyan woman. My father is Kenyan father.
So, you are here.
It's good.
There is no any problem. There is no any problem. Asumani! He's my best friend, this guy. But myself, smoking cigarette, I cannot enter in my friends.
Where?
You see, there is... I'll show you. You are from where? This guy who Mr. Henry from Ghana, Mr. Henry for Arsenal guy, Arsenal. You know about football? You don't know. Arsenal. Spires, Beckham. In Kenya you meet me. Groba. My dear friend, I'm here from Ibon until now. You are from your country, from you were born until you have your engine. Is it?
Yeah.
I know English. I'm a teacher. Lamb guys, lamb boys, Malindi High School. And I love all my people. When I get money, I go to drink with my students. I love them. Them, they like me. They like this. Say to me, I tell them, they catch me. We love you. No, teacher. I want you to fuck me. Teacher. Since you are talking, my students, three, my students, pregnant to me. Pregnant. From my penis. Is it? So, I know what I'm doing, and I know what I'm doing. They know, and I know. We shall meet next time. I want to show you the thing which I'm using for this. You call it. If you eat, you inaitwa chakula. You know chakula? Chakula. Mangiare. You know mangiare? In Italian. What tribe you are in there? Manake, I'm Italian. Me Italian, Dumane Italian, Kenya, but niente. Uno mugo, padi uno, niente capi capeto, italiano io, va bene, vieni. Come sei? Ti accidi, ma non ho figlio. They know me. Italiani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Asumani! The boat man. Hey, no me. Asumani! Asumani, una boti bwana. Asumani.
Hello.
Una boti.
Boti now.
Sasa.
Tembea kwa pate.
Manda huku.
Amana mtoto sleka.
Stop, Benny. Sida.
We want to travel. Let's go to check somewhere. I want to, you know myself. I'm rich man. As Italian like you, I can spend you to Spain, and I'm in Italy. I'm giving you my money. You go to spend my money, then you come in Kenya. You see, Tanzania is another country. It's Benjamin Mkapa was it the? You see. Now, there is no that right president there. It's Kikwacha. You know the president of Tanzania this moment? No. Let's go to news. Government. I'm a government people. I don't know English, but I can talk to you and I can tell you about German. And I like people like you. If you can teach me English, I'll be good man in your life. I'll show you where life coming and where life going. Except my God. Is it? Except my God. I cannot affect my God in my life. My God. effect in my life. Is it? You know about him? No. No. Who was good Bosnia, Sarajevo, and God. When God says, the rain goes in 40 days. So, build your house. Are you understanding me? You understand me? Build your house. And okay, he built, but God tell him not to build for your people, but every animal, too. You see? your name is calling what? Your name. Not purpose, your name. This moment, I'm telling you how, what is your name? Prayer. My name is Sam. Committing M-Y. Blair. You'll meet me until in your house. I love my Jesus. I'm Christian. And I love my Jesus. I die with my Jesus. Thank you. I love my Jesus Christ. And when I'm going, he knows where I'm going. I love my Christian from PCEHF, Presbyterian Minister. Sincere talk. Am I cheating? I'm born in church. Sincere talk. You are numb, but I'm born in church in America. My mother, my father. They leave me in Africa. 1989 in South Africa. I don't know where I'm going. I be crazy man in South Africa for 6 years. I'm come to Tanzania for 1 year. Then they bring me in Kenya. 3 years. Kibaki, President Kibaki. He saved me in my life. And I love this president of Kenya. But I don't know my life here is end. My God knows. My God drive my life. Again. This moment, if you ask me to go out of this Kenya, I'll be the first people who obey your country. He left me this area, fucking area, guys. And I like. Let's go. Anyway, let's go. Come, I want to. Andrea, I want to show you the thing which is myself. Joe. Come.
There. You know this. You see
down there. Not too far. So you like what? You like what? You are my friend. My name is Sammy. What is your name? I'm not smoking. I'm not doing anything. So I want you to see me there. I want to. There is something like a soil. Is like a cigarette. Tobacco. You know tobacco. You cannot go far. You cannot go far from here. I'm your friend, I'm your brother. I'll take you like my brother. But I'm using that thing. Not too far from me. Jack, let's see that thing. Then you turn here. You sit here. No, don't take it. I'll take myself. I take my soul. Don't take it. You just check on your face. And you see it. If you don't like it, don't like it. If your people like it, let him like it. Am I talking English? Okay, that's me. Don't touch it, but check it. Is it good? As a cigarette. If a woman. Don't. As a big virgin. From Pate Island. Pate Island, Swahili people, but Portuguese commanding. If you want a history, you follow me. If you want a history from university in Nairobi, you follow me. Eden Rock. If you want a history, everywhere in this Kenya, Eden Rock is not my country, but my job. This is commissioner, we meet there, and now we meet in there. Don't trick me, and you fair to me, no. But, let's go there. You know this? No, I go then I meet you. You see the support of Kenya Power 19 there. Support like this one. The second one you see. So I'm going then. So wait a minute. You are not? My name is Sam. You remember? Mm-hmm. Okay, I'm coming. And I'm coming. I know what I'm doing. You know what I'm doing. If you want me and you to fuck a woman, you fuck until tomorrow. Yeah. Rastafari.
I'm coming. Don't move. Don't move. If you move, you get me American. American, what call him American? But wait a minute. Too many.
Ronaldinho is my child, and I love him. And I love him.
Thank you. In this area, no problem. I love people of Lamu. My place is in Teketone. And I love my children. I love my church. I love my children, I love my church, and I love my family. And I like them. You see? So, when I'm here, I'm equal. Me, I'm a tourist from Malindi. I can show you so many things in this land. But people of land, they can show you. You have a camel? You want me to buy you a camel?
Don't worry.
Want to drink a soda? I'll buy you. Don't worry about it. You know, people say, Zungu have money, but Africa have my in Kenya, not Tanzania. Tanzania, this moment is Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa was disappeared for that seat. You know? Kikwete. Mr. Kikwete. He will be the president in Tanzania. Tanzania bar. Am I with you? Mm-hmm. I'm educated from Njoro. Egerton University. 4 years. So I know English. I know science. Kenya Science in Nairobi. Kawangware Road. I'm educated there. And my home is there. So I'm using my mind. And I'm using my talent for people. I'm a Rastafari. My friend, I don't know your name, but if I know your name, I can tell you one thing. Life, human rights, human rights. I'm not here to tell you, you give me money. No. No, and I cannot. Yourself, you can go to your country, you send me money. Yeah? You send me money.